Ama yimba za dilama Akapeye biti wa ununga ndarama Usonge za sose mkana kura chibima Kuimba simu mata mani muzingo rima ye Santana Akayangula choncho mati ya pambana Ama na misana mani za chibana Pull up the beat iti wone nchana Alwa mise Do wane simi nitazima Kunicho sela nyali Yandi wone mundima Kisisi cha nyimbo mani siku kwima You just wanna pull up Zekule kalina Kukoma dola Kama weka maneo kama kukula Wana make it wana paika kulula Zaipula Zaipula mpaka kunja zandi kola Wana make it on my way Wana make it on my way Wana make it on my way Zaipula mpaka kunja zandi kola On my way On my way Never mind shit nika zaru say Adhuru shiro maonja same way God knows niza fila someday Wani simi with a digit apanga hiti Afana sali kuita matoka shiti Jimbo yanga pa repeat umatiwa hiti Nekufunika kurap panda pachi biti Dana niza fake up host like sinshia Afana oni hater aza kwesa fensia Amandi komelela ni mayusa penkila Atati mangilina kamusi ya panzi Mise someday I wanna make it bali body Zima lolo weka hadi Mise someday Aziza ni chula daddy Mwana pripa nyimbo ama party Goma dola Kama weka maneo kama kukola Wana make it wana paika kolola Zaipula Zaipula mpaka kunja zandi kola Wana make it on my way Wana make it on my way Wana make it on my way Zaipula mpaka kunja zandi kola yeah. On my way On my way Are you right? Kose mana pripa life is your quicker Kuma muli maluzi ya china heartbreaker Damu lola geto panga ni heartbreaker Ze kukonde na mwe wapone upa kukuseka Kuma dola Kuma weka maneo kama kukola Wana make it wana paika kolola Zaipula Zaipula mpaka kunja zandi kola Wana make it on my way Wana make it on my way Wana make it on my way Zaipula mpaka kunja zandi kola Kuma dola Kama weka maneo kama kukola Wana make it wana paika kolola Zaipula Zaipula mpaka kunja zandi kola Wana make it on my way Wana make it on my way Wana make it on my way Zaipula mpaka kunja zandi kola